kufanele uqine mfana la ubhekene nengwane. Kufanele uqine mfana la ubhekene nengwane. Kufanele ube strong mfana la ubhekene nengwane. Kufanele ube strong mfana la ubhekene nengwane.
Ukona size 28.
makhanda zithi kulele aphasikele ndlovu tutani mfaka ndlovu yayishaya inkosina wena siphelela lapha zikamfana kapepelibomvi loni kinikhanda banakwelisa iquba sikinzephukana nomathangathanga obayivele sibehlule kapepelibomvi ithi kukumba wapepelibomvi ayinamazinya lazinja sengawakhipha sazakhokotha ilele phansi ungayivimbi inkunzi wena unamanga mfundisi
kuyofanele uqine mfana ubhekele ngoni kuyofanele uqine mfana ubhekele ngoni kuyofanele uqine mfana ubhekele ngoni usungale nakini usala nakithi utala ngokuthi ungamelana nami